records.
This was a supply.
Adi and Station. Action team CEO.
Guva, where?
Space rapper. Twamana.
Yeah. Oh, yasa.
Sasa J. Punguza mia sila sala.
Punguza mia sila sala.
Punguza mia sila sala.
Sila sala.
Punguza mia sila sala.
Sanga kijijini lipoishi Wanawake wako wengi ite na mapisi Wamevaa ngozi ya kondoo kumbe ibilisi Mala dada kaishtuka wenzake wamemuacha Wale anawategemea wameondoka wanalia Alijua jini subiani we kumbe jini maka ugonjwa moyo Usiku silali na tete mekada Mama mpate doka nipate nesi niweze kucheka Ugonjwa moyo usiku silali na tete mekada Mama mpate doka nipate nesi niweze kucheka Punguza mia sila sala Sila sala Punguza mia sila sala Sila sala Punguza mia sila sala Sila sala Punguza mia sila sala
Asante asira ijatosha kanti asara Kanyacha ndani kondoka kanyo nako ya kefala Kaniachi ya madeni kwa mangi baba sumani Bada ijatosha kage wata mwasubiri Cheki kantosa kakosa ishimali zamu Punguza mia sila sala Punguza mia sila sala Punguza mia sila sala
Sila sala
Watoto wa vingunguti, watoto wa beluti Anakubali sana wanangu wa faru jeuli We babu kikoti Anakubali changa ule mwenyewe Elisalimie kichwa kapita Designer
Mento gang ndo brandi Yega, twama nacho Endu Nacho drum kwa Zomboko baba yao Yasa Yasa Maji Na baba di Jinkweta mgongon Kiniga wao Wakwetu ote Jitupe
Download it via Bizozame Supply.com.
Yes, on the mix.